kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii 2:00 akka saatii 3:00 meetir baandii 22:25 31 irratti Washington DC irraa isaanii dabarsu har'a ammaantan jalqabna. Biltumaaf waliin teessan nagaya sadaa isaan 17/2018 raadiyoon VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa Naayil Saatii fi televizyiinii Naayil Saatii fi meetir baandiin caqasuu jirtanan soraa lakkate.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan yakkamtoota adamsuuf seeratti dhiyeessuun kana boodallee itti fufaa jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Waraanni naannoo Somaaleetti dhufee jedhanii haga kaleetti guyyaa shan keessatti godina Booranaa Mooyyaal keessatti nama 11 fixee 80 caala mammadees biiroon fayyaa Oromiyaallee madoolee gargaaruu fi waan gargaraatiin akkamitti itti jiran waan gaafanni qabna. Kamkaaniin ammoo haadha warraatii fi abbaa warraa tokko hagan 10 hidhamaniitiin hidhaa ba'an hidhaatii nama dhiyootanaa bulchoota akka hidhuuf jiran tan irratti yaadii isaanii maal jedhan waan harisanii qopheessin keessaa tokko oduu isaan fanna namoonni.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed shakkamtoota yakka hattummaaf dhiittaa mirga dhala namaa gidduu kana qabamanii jiran ilaalchisuudhaan kan ibsa baasan yakkamtoota adamsuuf seeratti dhiyeessuun kana boodallee kan itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Yakkawwan shakkamtoota sanaan raawwataman kaanseriidha jechuudhaan kan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun kan hundinuu ofirraa ittisuu qabu jechuudhaanis hubachiisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Warri hidhuu jiran kunin warra hanni isaanii addunyaa keessatti iyyuu maqa qabu, warra seera dabsee ilmaan namaatti taphatee waan hedduun shakkanii qaban muummeen ministeera durumaa iyyuu warra wanjala akkanaa hojjetu kana ittiin callimnuu jecha dubbachaa ba'e. Xalayaan muummeen ministeeraa Halee Waajjiruu fi barreessaaleen amala bulchoota balleessa gugurduu akkanaa hojjetan kana dhukkuba kaanseriitiin wal fakkeessa. Dhibba kana itti wal qarqaarree waliin hojjannaa jechuun dubbate. Mootummaan akkuma jedhe waan biyyaan tolchaa jedheetiin duraamuu waa dagale hojjechumaa jira jedheetiin dubbate. Mootummaan Dr. Abiy warra wanjala hojjate seera gar fedhetti qonjifatee ilmaan namaatti taphate jedhan biyyi saamee abdiitti dukkaneesse. Warra akkana kana ciniinnannee jabaannee itti wal qarqaarree seera dhiyeessinaa jedhe. Xalayaa kana keessatti muummeen ministeera uummati waan cufa hifateetiin hiriir ba'ee rakkootaan himatee uummata garaan gubateetti hiriir ba'ee jedha. Diddaan tunin adoo biyyitii saamamtee duwwaan taane nami abdii dhabeetiin gargalee jireenni irra nammaanne itti qabsoomneetiin hojjannaa jechuun dubbate. Mootummaan ammoo waan uummati gaafate fedhen tolchu giddiin tolchaa jechuun dubbate. Biyyita ammoo waan cufa namuufu walqixxe tokko abbaa dhalataatee tokko abbaa guddisan taatu biyyi tokko keessa tokko birri biliyoona hedduu saamee akka fedhi jiraata. Kaan ammoo birri tokko dhabe waan afaan buufata barbaada huura harka naqaa jiraachuun malle biyyi tokko keessa namni gosa lama jiraachuun mallee jedha. Ganni 27 dabran keessa akka Dr. Abiy jedhetti waan nyaaphinu nam hin tolchin seera hojjannaa jedhanii ilmaan namaa akka seexana gara tammaatanii waan ufiimmoo jari kunin rafee bulaa jedha. Warri waan akkana tolchan ammoo jireenni itti hammaate cinaachi lafanqatee buluu mallee jedha. Biyyi tokko keessa nami akka lamaa jiraachuu mallee jedhee deebee dubbate muummeen ministeera warri jijjiirama akkanaa hin feen ammoo ufii jiraachuuf jira galaafataa jedha. Warri wanjala akkana hojjet kana qaqqabuu jalqabnu malee qaqqabne irraan baanee jedha Dr. Abiy. Hattuuf isaamtu gaaf maqaa ofii gosi jalatti gaaf wasaamtu. Hattuuf saamtuu fi namni harki dhiigaa gosa hin qabu firi hin qabu qalbii illee hin qabu jedha. Harki hannaaf dhiigi barate obboleessi gara haadha niitii anfalaatii fi haadha iyyuu hin lagatu jedha. Wanjalli dhukkuba kaanseriitti wal qarqaarree warra harki dhiigaatii fi warra hamaama akkana warra faan awwaara jijjiiramaa jiru kanaani. Seera dhiyeessuu mallee jechuun dubbate.
Ittana presidentin bulchisana no Tigray Dr. Debretsion Gabriel Mikael egataita sanat filatamanias yerojal qabatif godinale Tigray gamalit adawoteni jiru kalesa magala humarat walgayi gegge semiratti bakbun anale setitumera walqait qafta humarafi sagade kan argamantaw kadubatan ittigafatamtu wajjira walqunnamti ummataf motumma nanicha ade lia kasa kayon dawanna fe marikana hojiwan misomaf bulchisa gari nanno sanatti gegge samurratti dubbachuf shaffisi sudaf akkate gabasa voe mulgeta asbat ibsani jiran akkasumas gaffi enyumma nanno sana jira jedame dubbata mulalchi sudan marin gegge samusas ade lidia kasa ገባሳ ከኛፍ ኢብሰኒ ጅሩ
ሰላም እና ድህነታችን ለማ በላሸት የሚጥሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች እኛን እናቀለህ የሚሉ ተለያየ ጥቅምና በተለያየ የአስተሳሰብ ችግሮች ከሚመነጭ
ነጋፍ ተዝገቢ ከኛ ቦሬ ሱዳፍ ከነን ጨራቃ ጅረን ሁምኖ ተፈሬ ነገኛ ኑቱ ሲኒፍ በካ ከነን ጀደን ፋይዳ ደዳፊ ረኮሌ ያዳ ቀበኒን ከንከይ gaafi enyumma kanneen kaasan ni jiru gaafin kun gaafi ummata akkantayin ammalle ummati walqait ummati sagade gaafi enyumma akkan qamne wallan sosati mirkane sejira gaafi misoma heddu akkaqabu garu mari kanarratti ibsejira gaafi egumsa fayya buura gaafi barnotaaf gaafi le kabro heddu niqaba jira ni jiru gabasan kenye mulgeta asbaha akka ibsetti ummata marisana tirmatan kesa kannen dubbatanis gafenyumma jedame wanni dubbata majiru kanisanin lalletau dubbatani jirun jede jira kadenye kana ibsa gazete sotaf kenna merratti president United States Donald Trump it gafi jabat e surra giddu kana randebia falmi giddu sanittu mamerra kankaye White House senu kanisa dande sisu warakane ya marka sarbameture gazet esa CNN Jim Acosta faka White House eha masa debisuf arra murtin kenna mejra. Dabbani gazet esi cha CNN mana murti as Washington DC jiruratti White House irratti kani mannaat iye seoto abba murti Timothy Kelly arra ganamat imma kana lalud an murti kennanin akka yamnisun gazet esi cha debisamu. Murtesa nijiru. Abukaton sera CNN Ted Boutros. Murtin arra abban murti Timothy Kelly. Dabarsan sera wala bumma presi United States Conference Amendment jaramuf. Waluma gadetto gumma gazet e summatif guya gari kallafse jechuran dink sifata nijiru. Sena kuta California keessat fitinsa gudda dakkabsiisuud an kandura katae ibiddi bosona giddu kana kutatti keessat belbela jiru agam matiyo tikkaate namoota jaatami sadi fitu saafi kanneen dhibba jaataan achibuute isaanii dhabamsiisuun isaa beekame jira ta'us hojjetoonni ibidda dhaamsan yeroo ammaa kana sadarkaa ibiddicha to'achuurra ga'anii jiru jedhames jira. Ojjetoonni baraarsaa gara 500 ta'an yeroo amma magaalaa Paradise kaakutaa Kaaliforniyaa gama kibbaa keessatti argamtu keessatti manneeniif lafa biddichi mancaase keessa deddeemanii namoota achi buuteen isaanii dhabe barbaadamaa jiru. Ibiddichi torban dabre magaalatti uummata 27 qabdu keessatti akka tasaaseenuudhaan hedduu badigeessise hedduus mancaase. Ijaarsawwan barbaachisoo ta'an gara 12,000 ta'an. Barbade sejira jedame jira hoduna maf qabnu kanuma
tamjaka sujirtan turado ni VOA saganta fan oromot lol warana nanno somale to dufe jedanitti sambata dabre asittimoy lolene aga khalet nam kudani tokko tulbu dabe sadde tamjalat mamadae ardammo waranum mankunene waran motumma ralle tokko seten tokke samades pulcinsiana moyale rakkota nafalittum barbadu jirajeda galmo da witi tanirato dun werge kuno
sambata darbe kase halella moyale tida totananno shani dufani inta ajru amma lelu buna magala fata jira halella kanan lubuna ma qofa miti qabeyne namadunfa kanu matas manje jira manneetiin hedduun manni barnootaa sadarkaa olaanaa mooyyaales hidhattoota balaa kana dhaqqabsiisaniin manca'eeraa jedhu jiraattonni. Namoonni miidhaan irra ga'e kaan hospitaala mooyyaalitti kaayyalamaa jiran yoo ta'u kaan ammoo gara hospitaala yaabilootti ergamanii jiru. ዶክተር ዋሬው ሳቶ ሆጋና ሆስፒታል ሞያሌቲ
ታገማሽ ወሳሰረና መቁላይ ተቆጣ አልቡሳኒ ባት ቢስማን ወልዶች ተማዳሚት ወልማገለ አንገ ጉዘሰኒ ትነሰ ዴተም ጃት ወደራት ሲያውንቲዳን ገርጋ ገበላታ ዝንም ቢደኒ ታደዲ ታውቀረ ያበሎ ግነጅራ ኢሳና ፈንከሰ ነን ተደሙ ጃሞ ያለ ዝካዳ ሚብትሬም ባየ ዋን ጅረ መናዴ በነከ ያለሙ ደንዳኒራ ናን ተደሙ ጃ ፈራማን ሳን ገልክነጅራ አማት ነኒ ቢደም ላማ ኡሳሄን ተዛግራጨ
ዶክተር ዋሪውን ነሞን ሚደማን ሄዱ ዋንታ አንፊ ገርጋር ሰጉቱ ነሞተ ሚዳን ረገይፍ ከኑን ሁምነከኛ ኡልቱሬ ጀዳን አረስ መጋለት ከየሰ ሰገሪን ኡካሳዋንን ነጋምኔፊ ነሚ ሚደም ሀገጉ ዮተዱራኒ ኑብራይን ኡብነለ ጀዳን ጅራታ መጋላሞ ያሌ ተኮ ካሌሰ ሲደቶኒና ኑሸኒ ዱፋኒና ኖሮሚያ ረት በላገይ ሰጅራን ነመረት ኡካሳ አከቱራን ካናኒስ ሉቡን ማደርቡልህሙ
ካሌ ባየሎ ሊሽማ ቱሬቹ ካሌ ጉጃ ሸኒ ወልጉት ከዳታ ጀቺ ወልታንዴ ዱካትን ካልከን ጨለጣ በተገረም ጨለው ወልጀል ከበገርዴ ከሌሱ ሎልጭማ ትረቹ ማንበሩሳለ ባየ ጉብዴ ቡይሮ ተኮለይኒ ጉብዴ ቢሮ ሮሚያለ ሃይስኩል ሮሚያቱልኒ ጉብዴ ኦላለ ባየ ጉብዴ ካንማንበሩሳ ካን ሮሚያ ሃይስኩል ራያኒ ትስቢያ ግሽታ ተኮሳ አልፒዚያው ማንባው ጅዱባ አይደንሴኑ ወሪ ኡምነደራተ ዱፌ ኡማታ ዱካስ በኔ ማንጉ ጉብዴ አከመለይ ከለ ባዙቃ አዳል ማዲያ ሙሉ ዶፍተ ቱርተቹ ካለሳ ነምኒ ዱኒ ጅረ ጆሌ ዱብሉቂ ላም ነምኒ ማታይለኒ ጅራ ጋር ማታ ካና ጣበቃን ተኮለ ያርኩታኔ
ማንበር ነው ታይ ደቶኒ ኩንጉባን ማንበር ነው ተሰር ካለም ፋሙ ያሌዳ ካናኒስ ጅራቶኒ ምነራ የተሰብያ መጋለት ከሰ ቡፈቴ ጅሩ ኮመቱ ኢሳኒስ ራያን የተሰብያ ዩጅራቶኒ ማንበሩም ሳካን ራ ደቶ ተደብሱፍ ጀረን ዲሳ የነግና ጀደ ግዱን ደቶኒ ኩን ሁምነ ደበለታን ፈኒ ማንበር ነው ታካን ራ ሚዳ ገይሰኒ ይጀዱ ኢደቶኒ ናኖሽኒ ዱፋንኩን ካመሚ ዳ ገይሰ ጅራን ገንዶተና ኖርሚያ ከሰትዳ ጅራታሞ ያለ ተኮን ዋይረቶ ተከና ማሌ ዋንቲ በከም ጅራ ጀደጋ ፈንቱሬ
እንዴ ከምኑ በከ ወራኑ ያን ሜሻና አራ ሜሻና ድራናን ከጅሮ ካወሊኖ ሎላን ሜሻኒታ ኩም ሜሻ ጉርዳ ካሙን ጋርዲ ቢዱ ፈማሌ ካ አርም ከሻ ድራኑ ወሎሌን እንዴ ኖረ ኮፎል ሎሌ ካኑ ጋርሞ ሜሻ ጅጅራ ማተሩ ማገሩ ሜሻን ኩን ድምሲ ሳውት ለገት ባዙቃ ዲሽካ ሜሻዳቲ ዋንካና መክላካለኒ ታያ ትስቢያ ኩያ ጋር ዋንካ ኑቲ ቲሻኑ በርባዳኑ ከማሌ ተንምከነ ተኑራባዲ ጅርፋይላኒ
አከጅራታ ካናት ራያት ሰብያ ከሳበለኒ ከጅራቱ ተረት ሚዳገይ ሳጅራን ጅራቱ ይሳኒቲ ካናፊስ ሞቱ ማንዴ ቢቁብሳ ሴራን ዮከኑ ባቴ ነገኝ መጋለት ቢበከት ዴቢውንሳ ሸክሲ ሳደለ ጀዱ
ማካይራ ዱንጅር ካይቴዲ ዮቃይ ተንቴራቲ ነሚ ሲጄሴ ቃውም ዘራት ባንዴራ ዳባቴ ለፉምካሌ እድትላላ ጅጋን ሲፋልመሊራን ካትሌና ክቴቲ ቤቱ ካናፉ ዋኑ ፊቤ ካባኒ ራዱ አማሌና ማገኑ እንደው ያኔ ኢሱ እንደው እንዳበቱ ማልኔ ናንለ ቀበን ከነና ማገኑ ደበርቲነ እንደ ናብሉ ቡንጁሩ ትኑማ ሙራኖ ነሚገነ ገቡ ሞቱማን ዳንገ ኡሩማ ካዳንገ ካራሴን ቀበሻን ከጅር ወሊገልተ ቁልቁልቲ ከጅርቱ ትሬሴ ሙርቴ ትከነ ዳንጋ ከዘናጋን የደ ዳንጋ ሄኑ ሙርቴሴ ቁልቁልሴ ለፍኑካው ቀቡ ከነነ
እንካን ጅራታን ኩን ዱበታን ከመውያለት ተመስ ነገኝሩ ካጅሩ ሲራን ለውን ዲፈሙ ጉድነ ዳዋት ይጀዱ አከጅራታ ካናት ጉድኒ ኩኒ ናኖ ሸንጀለት ለፈናኖ ኦሮሚያ ጀለቱር ረት ሁንዳይ ጅቹን ኮሚሳኒ ዱበታን አከጅራቱ ንጀለንቲ አራሌላ ጉዶን መጋለት ከሰጥ ኢደቶ ተከናን ጅራቱ ተረት በነም እንጅሩ ጀዱ ገሩ ኢደቶኒ ኩን ራየት ሰብያ ነጋ ከበጭሱ መጋለት ከሰጥ ቦበይ ረት ዱካ ሰበነኒ ድርገገ ሰገነድ ደሚሰደቲ መሰለ የሌ ጀለሙ ሚደሙ ኦብሌሲሳ ቪኦኤፍ ሜጅራ መሰለን ከሩኩተሜ ፉላፊ አርከሳረዮተው አማ ሆስፒታል ጥያላርገቻ ጅራጀለ ኦብሌሲሳ ዋሙ ያለት ታጅሩ ከነ ቡልጫና ሞያሌ ኦቦባ ገጃ ሙርገጋ ፈነራ ዱርሳ እስጅራቱን ራየት ሰብያ ከሳ በረኒ ረቶ ተትገለኒ ሩጅዱ ራቁልቁል ለፈቾፍ ጋፈነ ቱሬ
ዲሳ ዋንነሚ ያለታ ሰብዳ ጋየትን ጅረማሌ ወነ ገሩ ምርከናየትን አከሰት ቁልቁል ለፈነትን ወድሬ ገናኒትን ጅትገለን ገደሜትን ከምርከኔ ፈንንቀም ምንማ ዛኔ ባይና ዳን ወነ በከምን ጅሩ ያው ሂደቶቱ ሚዛኔ ሲዳ ሂደታ ኢሳኔ ካና ወኒ ቀበሜ ኦካን ረጋዳ ምርከና አገማት ይረጭለ ባት ገሩ እዶ ፈጎት ሱማለ ጉድቲ ከሳቲ ወሬ ሂደት ነው ዳን ጥፈንን ጅራኒ ወሬ ራያትስ ቢያ ከስትራኒ ዱራዳ ነች ከስ ብራን ገደሜትን አካታቱን ይላን ካወደ ፈንን ጅጅሪን ጅራዳ ማለ ቀበተማራን ቀበሜትን ወነ ክረጋት አመጥር ከቀምን ምላልባት ወነር ማምቦዳ ረገኔ ተይዳናለት እንጅሩ
ኦቦባ ገጃን የወራኒ ጉያጃ አፋፍ መጋለት ከሰት ደሞካና ራያን ተሰብያ ማሩር ኩሪ ደጋፍ ጀዱ ጋፍ ተመኒ ሁምነጋዋን ቀምነት ስገበይ ሱደደ በንጅቹ እንደብሰን ካን ከጋፈነ ዋይ ሁንዳው ጉድነ ዳዋቲ
godina ara da wazo ne dan gun ya bar kullum ma sadde tirra ka sami tin dun de sima da ne tin asi mun man ke nasi mutum man ke na kanan nollen man ne godin kanan len gutun ko mate tin asi ti de mun tin ak mun tin sara durane sun ya tan tin ak ni da ba talayanis barayatin ta sima mu da fi ala mun tin tre garu ero sun talaya da na da sima mun male mutum man abdul ifan da bu da fi sari in ka ba wan ta fi godin sun kullen sun ratti ka tur ta usati abu masjiden kan go mutum man zane reform taetin amoji egal udaf jeda kanat inni durane sunakichu mudaf wine bodo de fanno no is kara social media na taw ummat ke kanano wolin durane wan ta fitan kanral le daga turre difum kanada nan ne hunen wan taw unkamne arman duras komi ummata tilte kullo fada durat turra wol falmi falma jirwan ta te godi ne darrat nda unkam wine durane is komanne motumma daf ye kiche ummanis jarti liyas isum kan ko mai tulaf le ne kanat mo ni tsara bir de mane tin mo tuma nan no romo bir de mane tin amman kana dala ka karar jiran ta usa ta kana fon ni sa nan no kanat ta kisana sa ne tu ba ke ne tayar tu garo kallat ta dadda ta da yo lalle ti yel dum ci du ga ta usa ta kan mun ne mir kan ne kana ta garo mo tuma nan no romo yallen ni si yo ga ba su ya se ke nas ta ga fat ka fa dala lalle dum ci sna ke ne sirrin ta ni da fa ke mun da ba ti in da ti kan je ban e bin no kan na ma je
waye nageenye gremo yale gamotum mananno somale wanjiru akasumas motum mananno romia malgocha kajiru angawta wala nananno lele mane ergachura fiyallus nof milkovne fulurati qabane diachuf wada sinifsenna gbas radio segale america galmo david nairobi
dr guddo segalate fadda wan kuma beenu moyella foranaati warane ku waran gudda madole heddujira hospitali jurdiqatokko bultishanan tankesa tonni sambiyao jatamantjira ogees erguutaanaan qors erguutaanaan dhiigna barbaadanamii
naannoo mooyaalee kanatti rakkoowwan akkasii deddeebi'aniit kan mul'ataa jiranii rakkoo jiru san hordofaati kan turre garuummoo akka kanaa sarkaa guddaa akka biirotti gidduu galuu jennee baay'ee sarkaa kanatti waan sammaataan dasamee duraan waan itti himamneef guyyaa sadaffaa irratti kan nuti beeksisaa fi gara kanatti nama tokko tokko yaadaa turre egaa guyyoota darban shanan kana keessatti namoonni naannoo 85 ta'an rukutamanii jiru namoonni gara kula tokko jira akkuma tibaskaasti lubbuunsaan darbee jira akka fayyaatti kan nuti goone tokkoffaa taajila ambulaansiin jira hosaalii yaaballee hosaalii mooyaalees akkasumas aanaalee ambulaansiin qabu waan ta'eef ambulaansonni kun halkanii guyyaa akka isaan hojjetanii fi namoota aga danda'anii tokko harkaatiin jiraatiin gara dhaabbilee fayyaa akka geessanii fi ambulaansiin gahaan akka jiraatu aanaa fi godina wajjin ta'anii hojjennii jirra. Taajila dhiigaa haga ammaatti kan rakkise hin jiru taajila dhiigaa gahaan hin jira hosaalii yaaballee keessatti taajila dhiigaa hin jira rakkoon jira ta'anii sakkatamaatiin. Yaballee erguuf hin dandeenya akka rakkootti ammoonaatti kan dhiigootti walqabate hin jiru waanuma haataman kennuu qabnu yookiin malee bakka tokko tokkotti operesheniin gurguddaan lafeen kan operesheniitiin sirratu bakka daddaa qaama ciccimaan kan rukutame hin jira waan ta'eef sun rifar gochuun barbaachisaa waan ta'uu fi hosaala yaaballoo fi waliis kan ta'an hin jiru waan ta'eef isaan ol dabarsuu fi dandeenya jirra. Egaa akka rakkootti kan baay'ee kaasaa turan qorichi gahaaniti dhugaadha. Kanaaf jedhanii qorichi duraan bitanii galanii hin jiru. Kanaaf akkattamaan qorichi hin barbaachisaa waan ta'eef guyyaa kaleessaa konkolaataa lama qoricha erginiifi jirra. Boru yookaan har'a achi gaanii ta'uu danda'a. Ogeessonni amma danda'anitti halkanii guyyaa akkana isaan hojjetaa jiran ogeessota keenya kana keessachuu hin barbaanna. Dhaabbilee fayyaan keenyas immoo gahaaniti naannoo sanatti hosaalli mooyaalee xiqqaadha. Humna kanaa ol akka isaan qabaatan gochuun gara fundaatti hin barbaachisaa. Ammaaf garuu huunumachi jiru. Meeshaa yaalaa dabaluu qoricha dabaluu fi konkolaataa ambulaansiis dabaluu akkasumas immoo taajila dhiigaa bal'inaan kennuudhaan achumatti maanaji gochuun hin danda'ama akka jirru kan nuti jirru.
Akimii agamitti achi jiraa jechuu dandeenya akimiin sun iyyuu waraan keessa hojjechuu jiranii koreeffannoo diimtuu fatti hammattan ittiin beennu humniti nama ogeessa achi jiruutiif nama madoolee waltin dhiyaatu lafooraanii keessa jiru ogeeyyooti itti argitan faan jirti.
Ammaaf ogeessonni argine sababni isaa ogeessonni achi jirani taajila kan kennuudhaaf gahaala jennee ilaalle jirra warra hospitaalaas kunuunsiis dhufanne jirra barbaachisaa ta'e dabaluuf hin dandeenye kanaan dura akkasuma garee cimaa kan fayyaa keessumattuu lafee irratti hojjetan saala gamaarraati ergaa turre jirra ammas sarkaa kanatti wanti barbaachisaa taanaan amma erguu hin danda'ama garuu ammaas namoota kana isteebil gochuu lubbuu isaan akka hin dabarre dhiigaa kennuu. Luudee dadaa kennuu qorichaan kennuudhaan isteebil gochuudha malee yeroo ammaa kanatti ogeessa olaanaa sosialistoota erguun baay'ee sarkaa kanatti amma miti erga isteebil ta'aniiti erga ciisaniiti operesheni gurguddaa hojjechuun hin barbaachisa waan ta'eef isaaniin achitti garee dabalataa kiyuu gara biraa erguu hin danda'ama. Booda ammaaf garuu lubbuu hambisuudhaaf narsoota hakiimoota qaamota adda addaatti akka isaan argaman taasisuudha. Namoonni siidhaan gahaala jennetti amitti fudhanno jiru rakkoon isaa rakkoo nageenyaa kana wajjin walqabate ogeessa tasgabbaa'ee hundumtuu jechuu dadhabuun garuu hin jira. Sodaan hin jira. Namni gam tokkoon xiyyitoo sirraati egaa sodaachaati kan hojjetu waan ta'eef hanqina namaa sun ta'e namamti jiruyyuu sodaatiin biqiltame ajabar baca ni sosok udah abu udah dia ni udah abu hal kan usaha dia ni udah abu kerajaan sudah tu kan sejira yalin kan abu rumit ini nu yalin sampai nanti sampai kita kesa bahu nanti nanti insan ini kan cari kan kami insan ini berbukan bahu jiwa nanti insan kan akan benda mu acuh nanti dari cuma urgensi special itu tak kata dia tu urut ini ni syarat ini urut ini aja tak kesan urut pun sani nu oleh dia yaluda
dah gamkan nama hospital tu kesi nama doktorin tu kuhal nama jira cunu yu wanamra ya desi jadi hospitali jiruyu manu makimi o magmana kimi male hospital wanjet chisisalle mete khisumad la forana hakana kamfat hospitali guddan jiracho wan kilometri dibbi to kona madaye fudani kilometri dibbi lama dibbi sadi gesun kharatu an heddu tawulandani
kesuma tesali yagollo na bayin karamati baat khatalu mo yale dugara kaje chamma sana hindu sana nanu katana dola kan kisi jirumo kana chala chimchumo dugara kuma dete barbaacha
nama mdubbif nukuni tiga fatama biro bo fayya oromiyati obo doktor dereje gu tamati ngalate fanna tam chakas uje tantura adonu biyo sakan tafan oromoti wanitane dabarra ade urge ababati fobo girmara gasa adir safniti warra armandura tilameti ngannu kudani timurani jari kuneni amma hida abayeti ni malkes jira malke jira chuko famiti nama akana motumani lu jirkona ammal jiran jalan nidu dubbis
kam sakda kadet barakumala bakau ji ture gafan ju google galama ni tsafada wora ulla gafan gafa dumo mutarma jini kabane fu dani mai kala wide mani nan jedani gani she barbacha tuman demo te juru akate mai kala wide mani dukana ke se tidan de jurtu jarum tu yuder sani nat mani dam te jurtu sani nyata duwa ken ni sinan jedan galama ne ke gar gati ti anan nakabun sani kam sa kuda sagal barakumala mai kala wide mani dukana nu fashani yo sanat ga rebicha abuddu man kubami glai dani nama fannisu arkay dani nama fannisu durebu kensa millanu bukisu mana murtitin yatin
yero amma mi
giashani iftur mena dukamati
adurge iseno ega qabamtani bode esa kange famtan
ana ndukani mana koti mutako jinna qabani makalawi la kajeramu tuna gesani antuta mana tokko kesatti woritti qabani echuda wotena dagara antuta diddama tawu achi kesatti ana mutako gashani akuma kesatenya alkan gara saati sorba saddesa garitti waamani mutako tesisani ananimo naqisani namasadi tani narat abatu ude barzati muratani isannarebu lafannisu wanatta dana ratrawatani gode kesaba kagar majja lama dishin nabraturte bodde fudanitu qamadaima guddu sutkenani
erosa namuchan kesan ka waggame qat
kawaggata kolja tarbat eros narebani nama furtu kota tokko kesata anemi tokko bitaka beta achuma filletiti nemi sadimo anan nareba ashanif mane dukanaati sarakani
mane ida kesate sani walin argitan
walergun injiru mami madukanaati taati demya fabu butu da buya chike so ulla alkan muru fani chike salu basani nurebu dufannisu kamitna mafannisan tujira akata tina mareban tujira marchima fabu damin matarana kaani marchimich dalge da nama yokan namashan natatan ba marchimich rata yero santani duddi akkan gara garana chitu akkanana goda turanjitu gara biramu gabto komo alkani garasaati saddeti kesata anan narebani yoniya budda to kokesana kaani alkan makina tina fe ani boito kokesatla karina gatan to ora besin kolfa yusa boikesat alkan karina gatanitu namakam ramu fitanitu bodde da makina kam ratin te ani dufani dubaddu yodbachu batte akanamiche boikesat yiso kamedake ga kabadu ilale dan dufe boikesat ne kakabate ne ilale dufe kakabate ne ilale yematna galkaw ne jira nafani amarinatin akakanat ti ajenne siganna dubaddu tinjiru namiche sana namti ti wandu batu dubate daga kalbu demmo boi kana keessa namakana baasi ti makina te fitinjiran makinati all fooden nafeu da khumna dabe nan isanum ti yugargara ni makinati mona debisani alkangar saati sagali bulaka ke tinde ni mana dukana mai krawit ne gatenje
mallikam bratti ne tindarara main
alkam fa machani du falkam gudda saati torba keessa de keessa machani du fani makanu jiru du fani nu kasu afura machi ti ni kan san namare bana magare cha akan yi ne fi kalfi afani tunu cukalu bishani jalqaba opodan lafali shoti gadinat erga bishanna kali boda fatundu manuraba kali boda darada na tiranu cisani narbi kenya da cinacha cinacha kanra nure buledan
karaduba
eye karaduba tinare
nama tok tokke mo nama baye kaggodu
bishani grupi nama shanna majano jet retra madamani min mo nama tok 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 bidu male wala bitisu marbaden nama shantu nama tok reb
dugaba sa daga kunundumtu
gabasa enyu faitu oba ugergara ya kamiti malnyatu malugu afinyatu mo bokollo nyatu eenyutu isaan gargaara jedhaniitu kan nu gaafatan.
Yeroo mana murtiitti isin dhiyeessanii mannaan isin irratti dhiyaate maayin?
Qaamee gaafa guyyaa torbaati bara 2000 erga ji'a shan mana dukkanaa keessatti nu hidhanii booddee nu gara nama 13 abaariin walitti nu waamanii viidiyoo nu qabatanii kana booddee uraayyuu nu dabarsanii walataa kan jedhamtu jirti iddoo sanatti dhiyaanne jechuudha. Oromiyaa keessatti geessaniitu abbaan hangaatti nu dhiyeessanii abbaan alangaa jarri kun maal godhanii jedhee gaafate. Jennaan isaan kun hanjii dabtarii keessa kaa'anii warra hidhannoodhaan biyya Oromiyaa kutuudhaaf socho'aa ture. Jedhanii abbaan hangaa Oromiyaatti nu himatan jechuudha.
Yakki sun garuun hojjetame kan jedhame Finfinnee keessatti miti?
Eeyyee. Isaan kun biyya adda addaa keessatti Finfinnee keessattis jedhan bultii 14 nuu kenne abbaan alangaa iddoo sana. Deebisanii fidanii immoo Finfinnee keessatti Araadaatti nu dhiyeessanii Araadaatti 13 taanee dhiyaanne jechuudha altokko.
Yeroo sana garuu buufata gaazii gubdaan akkasin jedhamne isin?
Akkana jedhanii isa immoo argatee adda baasaniitu ammas immoo. Otuu Araadaa irraa immoo himatayyuu immoo fixanii immoo mana murtii olaanaa lidataatti nu geessanii jarri kun warra maddayaafaa gubanii waraanaa wajjiniin waliigaltee godhanii wanti isaaniin hojjetan hin jiru himata sobaa duratti bananii mataa turan jechuudha.
Buufati gaazii sun garuu Finfinnee keessa yeroo sana lafti dhaqanii viidiyootti si waraaban?
Sirriidha.
Dhumarratti maaltu sirratti murame ati?
Bara 2002 dhamsaa guyyaa gaafa 12 nama 4 warri altokkotti dhiyaate. Afur keessaa anaan hidhaa umurii guutuu naan jedhan anaan.
Warra kaanii noo?
Garbuu ittaanaa, dirribee ittaanaa, obbolaa lamman isaanis murtii du'aatiin adaban.
Urge dhumarratti maalidha kan sirratti murame?
Jalqaba waan hojjette baasee dhanii akkuma turan. Ani waan an godhe filan hin qabaanne kun maal an godhe deen baqa sammuma kotta yaadan. Waan an godhe hin qabu maal godhe mannaan namicha tokkotti oromoo nu reebu keessaa dubbiin dubbii siyaasaatii gootaniis miti tuutin gootaniis ijaanin namni sun argan jiru. Gubbaa sanatti maaddaan tokko gubateera isaa isinirra kaa'uu fi kanaaf iyyuu kana gunneerra jedhiiti dhugaa bayyoo kanaan achi hin duutu sin ajjeesu naan jedhe. Isaani waan sirbu keessaa nama nu hin beenne nama siyaasaan sobanii gashan hundarratti namoota mindaadhaan qacaraniitu hundarratti akka isaan deeman irratti godhanii jiru. Amma booda keeddiin irratti murteessu yeroo jedhanii mana murtee keeddiin dhiyeessanii booda nama hin beennetu dhufe isheen guuduu argineerra isheen dhukaastuu argineerradhanii sobaan irratti raganii. Dhiirri irratti raganii booddee jechoota tokko tokko irraa fuudhanii guddeessa miti maaddaanaan jedhanii ani gumne hin beekuun jedhan.
Isa booda gaadhaqaniiti akka waan hojjettaniitti viidiyoo kan si waraaban.
Isa nuuf manuma hidhaa keessaa nu fuudhanii dhaqaniitu akka nuyi yeroo gaasii buufattan guddannuun jedhan gaa amma jarikaanii nutti kennanii waa itti gaasii buufannu iddoo sana gadi gugguufaanuun jedhaniitu viidiyoo nu kaasaniin. Eddii viidiyoo nu kaasanii booddee isaanii miidiyaa adda addaa irratti tamsaasan jara kana kan gube maaddiyaa kana jedhanii qilleensa adda addaa irratti miidiyaa irratti tamsaasanii sana booddee waggaa 2 mana murtiitti nu deddeebisanii booddee ana irratti du'a murteessanii yaa'u jiru warri kaanis nama 3 irratti du'a murteessaniitu galmee keenya keessaati nama 1 irratti immoo murii murteessan.
Buufati gaasii suni kan ishee Alaamuddii turee jedhan.
Kan adda siin barreessa yoo jaallannee kan Alaamuddiitti sirriidha.
Amma egatti hiikamte booda mucaansi deebisaniiru.
Duraanii mootummaa biratti kennaniin. Lafa mootummaan immoo baasanii dirijjiti dhuunfaa lafa ta'etti kennanii isaan amma warra amantiitis kiristiyaanota isaan amma naa kennaniiru mucaakoo.
Amma meega sitti deebisanii?
Si'a 3.
Egaa lamaan keessanuu amma meega hidhamtanii booda kan baatan?
Urgeen waggaa 10 fixee baatu. Ani immoo urgeen faanii baanii gaafa ji'a 3 baane waggaa 10 hin dhabee ba'e.
Egaa amma gidduu kana akkuma argitu Obbo Girma warra mana hidhaa keessatti nama dararaa ture nama rakkisaa ture. Jedhamee namoonni qabamaa jiru isa kanaaf maaltu sitti dhaga'ama?
Maali kun Waaqayyoo seenaa galagalchee gaati baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha warri akkas nu godhaa turan kun qabamanii jara sobaan nama hidhu kan mootummaan hordofee seeratti akkas dhiyeesse haqa gaafa argannu anaan baay'ee keessa koonatti tole jechuudha maaliifis waan hin argaa ture baay'eetu ture jechuudha mana hidhaa sana keessatti miilaalleen cabsaniiru jechuudha miilli koo tokko manaafa qeensi miilaalleen irra jiru. Ilfaanni torba narra jiru. Amma kun hundumtu narra ga'eera jechuudha. Gaafa ni kamisa nan gammanneen. Kaleessa gammaduun koo.
Urgee.
Qabamuu isaanii gaafa hin dhage kanan waan mana hidhaa kibeenatti fakkaate malee gaafa mana hidhaati baay'ee gammachuun arganne maaliti isaanitti makufanii namoota biraas hidhaa reebaa ajjeesaa jiru maqaa ta'eef jechuudha. Gammachuun koo gammachuu caala dhugaadha. Mana hidhaati kanan ba'e gaafa isaan qabaman malee gaaficha gaafa mana hidhaati ba'e miti. Ammas kana kanis jiru kan badanis jiru yeroota kana warra dhiiga namaa dhugaa turan warra namoota ajjeesaa turan sobaan mootummaan itti fufee amma dhumaatti akka inni seeratti nu dhiyeessu daraa mootummaa gaafadhan.
Addee Urgee Abbabeef Obbo Girmaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Mucaa keessan deebitanii arguu keessaniif immoo baga gammaddan.
Bakkuma walumaan gammannetti fayyaa ta'a.
Qophiin teentaa irraa tanuma nagaa keessa nu bula qophii boriitii walitti dachaa nan soraa lafa.